ukiona kiza sana ujue mwanga uko nearby. Mungu anaweza kukuchallenge asikwambie why. Everything has a price, ukiondoa uhai. Gold and silver zinauza, you can buy. Kitaka kuwa mshikaji wangu, I need loyalty. Na lifestyle yangu mi who move low key. Angalia wire system kabla shorty. Wenjo na roho yako mbaya, Mungu atawa hosti. Lijua life ni jango, lazima niwe beast. Kusurvive siku moja hapa sio rahisi. Ukitaka kugundua vitu you need to risk. Na kuna consequences zake, you can make a wish. Go ground kama roots, hata upepo ukivuma. Tunaishi zama za watu wana roho za chuma. Usirudi nyuma, usirie njaa, usitie huruma. Duniani ukija kinyonge hakuna huduma. And that's a good thing about music. You can dance hata kama moyo umeumia. Imagine when you happy. Na hiyo ndiyo sifa ya muziki bwana. Weza kucheza hata kama moyo umeumia. Jiulize basi ukifurahi takwa vipi. And that's a good thing about music. You can dance hata kama moyo umeumia. Imagine when you happy. Meza machungu bila ya kudilute. Hatua kwa hatua, no escape route. Kwa jiwe juu ya jiwe, that's our beauty. Nadhani utanifunja kama biskuti. Huko nje baridi kali likumanage. Hautaji jacket, unahitaji courage. Una drop kwenye movement, I feel the energy. So lazima tumizane kufikisha message. Nilijua si kila handshake ni a peace. Wengine wanakusalimia wakiwa na peace. Ndoto zangu kubwa nazilinda kama this. Ni drop line moja inapenya kama grease. Mashani pressure lazima ujue kuhandle. Usipojipanga utapangwa na skendo. Mi usimama imara na kukaza mwendo. Roho yangu ni moto, haiwezi kuzimwa na kendo. And that's a good thing about music. You can dance hata kama moyo umeumia. Imagine when you happy. Na hiyo ndiyo sifa ya muziki bwana. Weza kucheza hata kama moyo umeumia. Jiulize basi ukifurahi takwa vipi. And that's a good thing about music. You can dance hata kama moyo umeumia. Imagine when you happy. Now that's a good thing about music. You can dance hata kama moyo umeumia. Imagine when you happy.